feeling music.
Kachakula kachakazi kafata talumbeta, kachamboga inaungua kafata talumbeta, kachakula kachakazi kafata talumbeta, kachamboga inaungua kafata talumbeta. Ikipita watu hoi wanachizika, na uchula ndo siseme video lemechanika. Wanacheza na wapoi wameweuka, nyuma wamebinu wabinu viuno nazungusha. Wanainama wanainuka, wanainama huku wanakata, wanacheza kama umesusa. Wanacheza na huku wamekalia chupa, talumbeta ndo ngoma ya uswahili. Ukicheza na unapasa we makini, kuna namba hizo zinaposi mtani. Ukicheza wo wanazama mfukoni, we masela talu, talu, dongo mauswazi, talu, talu, dongo manyumbani, talumbeta talu, talu, dongo mauswazi, talu, talu, dongo manyumbani. Kachakula kachakazi kapata talumbeta, kachamboga inaungua kafata talumbeta, kachakula kachakazi kafata talumbeta, kachamboga inaungua kafata talumbeta. Mtoto akishua kapembeni, lipanga uliwezi mpisha uswazi, aje kati aonyeshe ujuzi. Kwanza talumbeta lichezwi na kimini, dada talumbeta inachezwa na kijola tu. Kwanza piga kelele kama unajiamini, kisha cheza chula mgumu moja weka juu. Wanacheza nacheza nacheza chula, wanakata chula, wanakata chula, wanacheza nacheza nacheza chula, wanakata chula, wanakata chula. Atoni kila again, makofi ya nyan jamanzi moja iyo. Watoto wa kusini, meneja Bupa, weke itu Mr. Blandi. Do, aina so Chado, Mr. BT Bambe, Abasta Music, awepo tisa sinabili Abiski Soundi, Soundi
Abiski on the mix.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.